نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد سيامبي شكرا لنور كوالا كومونتو باتسي قلاش ونوسو سيدنا عمر رضي الله عنه أبو سمبا قوتي متميكي صلى الله عليه وسلم دات kongole tsani mkumano wanu kondiwe lengela durud kabena kuti kondifunileza bwino pochula mauaja kuone na kuti Allahumma salli ala Muhammad chifukwa patsiku lachiweluzo durud itakala shobweletsa kuwala kwanu nkhani mutu wankhani shikondi chenicheni cha masohaba radhiyallahu anhum pamtumiki sallallahu alayhi wa sallam pamene mgwirizano wa Hudaybiya adali kukambirana Urwa ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yemwe adali mtumwi ya Makuraish mtawi imene adali asanalowe chisilamu Urwai Urwa radhiyallahu anhu adali ndi mwayi okutakuona chikhalidwe cha masahaba radhiyallahu anhum pamtumiki sallallahu alayhi wa sallam pamene Urwa adabwelela kwa anthu ake makafiri adayankhula kwa iwo nati ndakhala mmakoti mmabwalo amene akusiyanasiyana amafumu akuluakulu padziko lapansi pano komanso ndakhala mmakoti mmabwalo amilandu anduna ngati mthumwi ndakhala komanso ndinakumanapo ndi mfumu yaikulu ya Persia ya ku Roma komanso mfumu yaikulu ya ku Abyssinia palibe mwa maiko amenewa kumene anthu ake adakhalapo moyizungulira mfumu yawo moyionetsera ulemu kwambiri ngati ndaonera omutsatira Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam amene ndi masahaba mmene akuchitira pamene Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam walavula malovu kapena kuti Muhammad akangotuwa lavula malovu malovu ake odalitsika sakuloledwa kufika pansi pokhapokha akumatengedwa ndi munthu wina mʼmanja mwake napaka munkhope kwake ndi thupi lake chifukwa chani akuchita zimenezi akuchita izitu kufuna kutenga madalitso a mtumiki sallallahu alayhi wa sallam pamene Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam walamula chinthu kuti china chake chichitike munthu aliyense wozungulira iye munthu una aliyense amene wakhala pamenepo kumuzungulira mtumiki sallallahu alayhi wa sallam akumafulumira kuti achite chinthucho iyeyo pamene akupanga udzu masahaba ake akumakanganirana kuti atenge madzi amene akugwa kuchokera mziwalo zake choncho aliyense pamalopo amafunitsitsa kuti madziwo awapeze pamene iye akuyankhula wina aliyense akukhala chete kamba kaulemu palibe aliyense amene akukweza maso ake kumuyang'anitsitsa iye kamba kaulemu